full one time when you love someone. Na kufanya ufam. Nini mana ya mapenzi ya dam. Yale jani dham na upendo utamu.
Baba na mengi minta kupa utaridhika. Tumevuka mabonde milima na mengi tutapita.
Donsha kupa roho yangu. Hey, yeah, yeah, yeah. Kuachia moyo wangu.
Usijali weni wangu, baby. Takupa kila kitu changu. Mi nataka unielewe. Ukini miss ni techap kinondoni. Ale ya majirantu ya ache pembeni. My baby.
Nahisi uwa wangu. Uni kiss in the morning. In the evening. Uwe baby wangu. Wangu. Milele uwe wangu. Uni kiss in the morning. In the evening. Uwe baby wangu.
Usijali weni wangu, baby. Takupa kila kitu changu. Mi nataka unielewe.